Samba stance, I'm a soldier. Money, 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 where you come from? Frontline breakers, we they are out of.
Lisa genocide, you know.
Uli mugenyi gwe twetegekera nga wakabuli lucha tukusubira nga tutambulira musala tata yagumya na ye yali akusubira heka jenna kulira yote watukayo ejenna somera nga tewayitayo enjala wajinsuza notulo watumbuza nga nindirira lwolijja mukwano goyani mani hana yesente wachala wani mani olibichi sente mani mani hana yesente mukwano goyani mani olibichi sente. Mikwano mingi joya udemu abalalo obulamu n'obubabako kitufu kikye bakukwekamu ekituusa n'ab'oluganda okutemagana toli mazina y'otukuza abantu ensonyi bazinaaba ne bakyala baffe babatubbako ndowooza olaba bw'otujooga mukwano goyani mani hana yesente wakyala wani mani oli bichi sente money, 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 money. Hana ya sente mukwano goyani money, oli bichi sente.
Businesses zafo zisombyo ziwa banka bakutuola ne tulemererwa obukyayi n'embuzi bino byosize mu ggwanga lyange ani alibisasulira fe watukuliza ku mwogo na lumonde amannya bakutuuma mangi buli gyendaze noonya mukwano gwe mutuufu watambuze ne basudiru be mpita babo balumisa mitwe
mukwano goyani
gwe yaleta weggayangano abantu okwezalawa ete muno okuttiŋŋana amazima mu kkooti n'ogabulayo kati obulimba bwayitirira katonda omutwerabiza abasumba baneneŋŋana omutuufu n'omukyamu bibuzabuza
gwe
wandiba katonda tomutya n'amakaniso gatabula yesu naye gwe yamutunda ku musalaba akomererwe
n'abakuli n'abakyanoonya kyokka teri gw'oligenda naye maani yo sitiopita
eitwaitano.